sinaga shobo. Wanapenda kunishobokea, tena sinaga nyodo. Ukinipa mimi napokea, sikikuteka kogo. Chukua namba tutaongea, nitageuka mbogo. Ukichacha na kupotezea, mwanamke anahitaji noti ye. Kama unajua itakukosti ye. Hata uwe kibabu siogopi ye. Runinga haini tishiri moto ye. Mapesanta kuchukulia utaninunia usijisogeze. Utaiacha familia kuiudumia nikupoteze. Unipe nyumba gali pia sio mbili pia eti unimeze. Manamu